angene kunzima kungenzeka nini esibhekene naso umhlaba uyaphenduka sanethezeka kanjani kuze ukuhamba kamntwana wakwaphinda angene kunzima kungenzeka ezensuku esibhekene naso Umhlaba uphendukele manje Osinganethezeka kanjani kuze Ukuhamba kamntwana wakwaphinda angene kunzima Kungenzeka ngezinsuku esibhekene nazo Umhlaba uphendukele ngampela madodana Osinganethezeka kanjani kuze
Jetele machine. I win seeds of wet, winces of wet. In this one, a very much as well as names is on your point, which is Umparamis and Poet, Umkumbo, the Poet, Wangapur, Poet. They cut the lack and I want a pretty cut of the cutters of a panavata and the best of them in my own tomato. But I want to come up pretty tipping them up in your own. Scatam Kuru, but I come into my good attack, Talabada Shinto, my brother, and simply get on back to the surface of the soap. Nangzalo kukabe tete zimpi nkanzo mida mkuluma kesu kwa mkagamaja na magaza wani mana bafoza me kwezi kwezi mato zema cha cha zoni kumi shkula ze kwepo ni kudukuli futi tabeta be kudukuli futi batu wana bezu nyama au Ay mitagez mchapu uzeje umtu wana wapinda angene Ulsebenze lizo bagwe chungere si fitle peli msebenzi yake Ngere si fitle bagwe chumsebenzi yake Nekubadiko nizo le wazu gudea busa nje akona makosi Akona ngayi kadesa kwechu Baba Zani had the Majote Masendini, Umino Shepe, Akote, Ashunga Masakago Nagam, Usum Lobby, Bunubu, Vishan Abba Shonan Adena, is it on the Kalama Punema Sebeni, Usewa so for the Betita, is a lesson, Tarashan Kapazi Kunzi, Ukasela, Nupanita, the Gentikov, the Vetokom in 20. He never makeba, Papiligan away 10, all she from Sam to Mapumulo, it's a bad to Lega Baba Wangwane, but if got to Lega Sandela, that's the Puga, not to go for the Shinsuku. Pans got a human Mancusa, each a mere first with Wafuma, which I'm a feeling best Benjaba, who put some other machine, as the water of my chance to my Tosani, who got dropped in the Lelam Tarashene, the Sakilasakos of Mumos and Mumbe Zindaba, hold up ebantwini abuzomfuno wabhulu ushaye phezu ngotepte emakhathini wanalikhorova vala ngojobo phansi badudula eshengeni hekukulentoko yakithi ekushumayeleni elinukela umbeni mabhulu baze aphumelela ekeceleni ngazi kofakazidodendani mathanzimani athi shwele eshengeni ngiyayivuma le jababa thethelela mthetheleli mthethelela umzamo lapha kulozuthu wathola ngisho embathe ingubo aligoma ibhotelo makuzibela wayesephakaza kumanje kubhala lenkosi ugetusiya wephonaphona ngey'gqabe ey'ntathu yaqina intshebe ebisimanokolokana ekweke ubusulo emlinzweni umhlakaza nhlathi soke sibashise izivame liqhuma ephekweni ntaba zasegwavuma kwayekwazamathaba intaba zobombo abalekayocashi babalezela kwanyawo intethe emanqondo ngalimfundo elamoti aqhashe amazeze nofike nethumshenge kwafithe ngasalumani unkobe zamaswazi wehlulekile ushumkubutebe ekuyigqafuna uthegqafuna zamshisa wayithola ngenkoma welatha kuthodini wezahlafuna eshengenaka amancongo wathola kwelawangwane 20,000 ashishe kwemabuza nani maswazi nizibele ndaba ibhuleni ikhoti ngenkathi ongoye saphela isude nasalamagroteni kuye kwahlafuna ushif hlamzimaphumulo kwelasemaqongo mali sibeke sithwe bayabaya UDF Kosatu ne-ANC ngomthandazo zonke shenga ziyabuya ngawo ziyavuma ameni umkhuzi odlame oyifikela qathatha olikota benamandela bomvalo bekhuza ngephepha indlebe zeqhawo ziyephuzguzwa kanti ezemavaka ziyashesha ukuba ngoyeziyevaka ziyayingeke zibolifulo zomnyamvalo emxhwazini kwabasekhakonyoko sibijigidi wayiwela wayiphindelela mtakashenge wajabhu sisulu owathi kuyobaleli icotshwe ziyikuku unamanga wesilundini kalwangeke kankulunkulu umntakanobhunyula ikhobokhobo ubhonyule ezinalaphathi anqamuka izintanga abhonyule ezomkhotho kashaka anqamuka izintanga anqundi itiwe ngosahluma anqamuka izintanga thede kawudilwa zidubulu usezonaju emandiyeni ziyagadla shenge kabenzeka lutho usothi uswathe lotusa intombe emtophe eqamula kwela phesha egiladi umagretesha wathi zonke ze-afrika ibabulapha kuweshenge ushogutho udinakulo semelika uyigeqile indleba ozisiza inkosi ezondlutinyo lokawuzana gahlela ephakete ukahlela uazijokutuntu bazwakuhlehla novani ubengani kodima kwezingcwele wazozisusa kakuzwanga shodini ngayizolo baqede okholelo kwabafrekujikane bacabangaluhamba hambe lakwazulu balibhekisemkhuze enyakatho beyohlola izingubo asebenzona ebazula ngeyikweletu na unyaka nonyaka bawudile endiya kwele kagobongwane mgwamini owavuthwa ngisho usubasele ngeyikhulu ikhundla kagojeza mgazi zobheka usekuvuthwa iqhawe lezilo enamakhono eminweni beyoncanca ukushiswa yibhensela amanye amaqhawe enamakhono ezinyaweni ngenxa okushiswa zicathulo shebe.